Mubulamu bwange ndoli yali muwala mulungi mutenda nze ekyamazima nali musimi abeero wange bwe ntyo ne nsaba tugende twanjulwe waabwe twava mu mbozi nebifuuka bya lali nga tugenda mu bandoli omwana wa bandi olunaku lwatuuka nga tugende eyo kwanjula nga twessa mu ddene buli kye bansaba nga ngula mweyo waliyo omuwala firida ng'alina ssente ng'awa bazadde bandoli nga bakola ddiilu mbu bakweke endoli bampeemu ye nga ne baganda bandoli nga balya ssente naye abakomu nkola bubi nze ndoli gwe nali mmanyi Firida mwansi wa musibe kale Mumpendo olimpone Mwena mwankola bubi kale Zendoli kwenda limanyi Firida mwansi wa musibe mubi Mumpendo olimpone Firida mugaga naye nze sigwe njagala Nze yeyambuzabuza bwe yajja yeesibye kutiya Ani amwagala atwale Sente ze ziyambaye Ewange simwetaze Firida ku bufere kwatudde Yagula nazala Yagula abakodomi Yagula senga Ono talina nsonyi Andabide kundoli ya mugambe mweguya Tekwali kusalawo kwange Firida ye yanziba Na yaba kumwa nkola bubi
Mugole ba mchusa
Zendoli kwenna limanyi
Mugole ba mchusa
Firida mwansi wa musibe kale
Mugole ba mchusa
Mumpendo limpone
Mugole ba mchusa
Mwena mwa nkola bubi kale
Mugole ba mchusa
Ndoli kwenna limanyi
Mugole ba mchusa
Firida mwansi wa musibe mubi
Mugole ba mchusa
Mumpendo limpone
Mugole ba mchusa
Ewafebu wekula Mbuza mbagambe tia Mama Maiko Mbuza mugambe tia se Abana bo mchenda ne mutsenyi bagambe tia
Mugole ba mchusa
Saimo wange ne bashidi mbagambe tia Mbasa sakone baba mai Senjagala ndoli Firida musubusi Senjagala ndoli Firida mufere bufere Ewafsebu wekula Mbuza mbagambe tia Anko Franka Sakone mama fula Kakoza Andrew Nematini mbagambe tia Jaja chiwa Mbuza mugambe tia nze Sitifini wange Muto wange jagalo nsonyiwe Bambi sachimanya Tivansi wa Firida sachimanya Bambi sachimanya Tivansi wa muyaye sachimanya Bambi sachimanya Tivansi wa Firida sachimanya Bambi sachimanya Tivansi wa muyaye sachimanya